olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan.
E fōlinga mai ua āmata o na mā vae vae le vaenga upu whai e le Liberal Party o na o le mata upu I se leo tangata mua mua I le Parliament tele, le Indigenous Voice to Parliament. Na mua mua wha mā vae ma le Liberal Party, Ken Wyatt, o se le I Aboriginal, na avea ma minisita o le mata ngā luenga o mata upu I tangata mua mua, ai o ananafi na wha mā vae ai fo I ma le kabineta wha aolioli I le Shadow Cabinet a le so o wha atasinga ma le I tuwa ngai. Lele I o Julian Lisa, o ia na ngafa ma mata upu I tangata mua mua, atua ai ma le tofi lawyer Silly I le Shadow Attorney General.
A short time ago, I resigned as Shadow Attorney General and Shadow Minister for Indigenous Australians. I resigned without rancour or bitterness, and I remain a loyal Liberal, fully committed to the leadership of Peter Dutton.
Julian Lisa. O le whaama vaenga Julian Lisa, na mafua I whete ena inga I ona manatu, ma le tūlango le taitai ma le vaenga upu whai le Liberal Party, I se leo tangata mua mua I le Parliament tele, le Indigenous Voice to Parliament. E pei ona si I le fia, o le mata upule nei, o le atu uina I se referendum se palota whala wa I tele I le wha I unga o le tausanga nei. Ma ua wha alia le te te e iai o le Liberal Party, a toa I malana pā anga I le so o wha atasinga le National Party. Na wha alia Julian Lisa o lana wha mawaenga e mafua mai I lona langolangoina o se leo tangata mua mua I le Parliament tele.
I believe that the voice can help move the dial on Indigenous education, health, housing, safety and economic development. I've had many respectful discussions with colleagues about The Voice over the past year. I've listened to their views and they've heard mine, but ultimately I haven't been able to persuade them.
Ai yei le vaenga tāua o lo o mana o Julian Lisa e suia, ai le I tuwina le mata upu I le referendum. E ui o lo o ioe o ia I le yei o se leo tangata mua mua I le Parliament tele, ma ia aloa ia I le whaavae. Ai nā te lētalia ina, se leo tangata mua mua e whautua ina le kāpeneta ma le mālo tele. O le tūlanga le Liberal Party I mata upu whaapenei, e whaamālo sia le leina I luma po le Shadow Cabinet e pālota whaatasi I le tūlanga o le vaenga upu whai. Ai o le leina I tua po le backbench e tuu I le whaitalia ma le finangalo sa oloto le sui. Olea ua se einei, Julian Lisa I le leinei tua, ma ua ia mauai nai le sa olotonga e pālota ai I lona whaitalia ma lona finangalo sa oloto. Na saunoa le taitai o le tua ngai ma le Liberal Party Peter Dutton ua ia talia ina le finangalo o Julian Lisa.
I've worked very closely with him. I've visited Indigenous communities with Julian. He has an incredible empathy, a desire just to help people, and he's a dear friend, and I not only thank him for his service on the front bench to our party, but I'm very pleased that he's going to continue to fight for our cause because he's been a lifelong believer in the values of the Liberal Party and he's living them.
Le taitai o le Liberal Party ma le tuanga I Peter Dutton. Na toe whaamanatu mai ai e Peter Dutton, le tūlanga o lana vaenga upu whai I le mau, mō se leo tangata mua mua I le Parliament tele, ma ia tā ua e le aise vaenga o le mau le nei, e tū le iai I luma le tūlanga o tangata mua mua I le atunu u. Nā vi ia e le minisita o le vai fafo Penny Wong, le loto tele o Julian Lisa, e whai aisa na whaai unga I le mau, ona e talitonu moni I ai.
He's put his principles first. He's put his principles ahead of partisan politics. And we welcome that. Kind of been easy for him to do, kind of been easy for him to relinquish portfolios which he demonstrably cares so deeply about. And he certainly knows as much about this issue as anyone, and he understands this is a once in a generation chance to make a real difference in the lives of Aboriginal and Torres Strait Islander people and to help close the gap.
Le minisita o le vai fafo Penny Wong. Nā saunoa se sui o le referendum working group, Thomas Mayo, talosia e langona e isi sui o le Liberal Party le vala au, ma palota e langolongoina le Indigenous Voice to Parliament e pei ona faia nei e Julian Lisa.
Well, I think the Liberal Party are out of touch with the Australian people. And it's not about them, it's not about the Liberal Party and the politics that they're playing with this, which is something that we're absolutely sick and tired of as Indigenous people. This is something that should go beyond politics, and I hope that it gives courage to more Liberals to come out publicly and go in a different way to their leader, Peter Dutton, and support this.
Thomas Mayo o se sui o le referendum working group, o le ripoti na wha amau popoina e Catriona Sturat, Masera Tomevska, ma Chiara Hain, mo le SBS News.
Toi fia wha fafonga i nisi tala wha apia? Wha fafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.